ayichitange nzize mu maso golwa lero ngesala yange joli kumpanirira kubanga sobola kumara ko katompanirira mukama
panirira nze tonde kakukwa panirira nze tonde kakuwangulwa panirira nze Yesu tonde kakugwa panirira nze tonde kakuwangulwa naye mukama yetoloddwa ebizibu bingi simanyi nkole ntya n'emikwano gyange gye neesiganga gyonna gyaggwawo akolimiddwa oyo yeesiga omuntu mukama gw'oyogera kati nkomyewo gy'oli Yesu mukama panirira akolimiddwa oyo yeesiga omuntu mukama gw'oyogera kati nkomyewo gy'oli Yesu mukama panirira panirira nze tonde kakugwa panirira nze tonde kakuwangulwa panirira nze Yesu tonde kakugwa panirira nze tonde kakuwangulwa naye mukama netoloddwa emyoyo mingi simanyi nkole ntya obwenzi obubi okwaka n'ettamiiro gyonna gye ndiko abamusiba omuntu yenna akola ekibi bw'oyogera kati nkabira ggwe Yesu mukama sumulula abamusiba omuntu yenna akola ekibi bw'oyogera kati nkabira ggwe Yesu mukama sumulula
nange mukama nsumulula nga bwe wasumulula Yusufu mu kaseera kali bwe yakemebwa n'atayenda kumuka mukama we panirira mukama emitawana gy'ensi eno
Chosen Records
naye mukama nga nnina ebikoli mu bingi simanyi nkole ntya bizinensi zange zinapanga zonna zonna zaggwawo wafuuka kikolimu ku lwaffe Yesu Bayibuli bw'esomesa kati nkomyewo gy'oli Yesu ebikolimu bitwale wafuuka kikolimu ku lwaffe Yesu Bayibuli bw'esomesa kati nkomyewo gy'oli Yesu ebikolimu bitwale
panirira
mukama panirira nze kakugwa
panirira taata
nze
panirira mukama
kakugwa
panirira
balala
nze
panirira nze
kakugwa
tuandika
panirira nze
tonde kakugwa
panirira mukama
taka panirira mukama gwe wanirira balala